ay at yu bari noyé mu ngi doon défar gal bi ko yalla waxon té duggal ci ay njabotam yalla nak bu noyé paré gal ga yalla farna adina ak ndox mu bari be ken dundotul ci kaw souf ci jamano bobu noyé rek ak njabotam ñoo dund won ndax ñoo duggon ci gal bi ñoo fonkon yalla ñoo bëggon yalla bi lolu passé amna ku ñu wax Abraham bokkon ci njabotu noy nit kokule ñu koy waxe Ibrahima Ibrahima gor gu ragnekula won ci ragal yalla te fonkon kaddu yalla lol te sop borom bi